erect.
Shop, Shakuma.
Oh mama way, oh mama way, oh mama way.
Me had to dig it some you. The man of stories I didn't get in his school. That's some new I got, I'm cool. The man of hot and goes and Danny, I'm no nude.
Wanna roll on my dingas a baba, Ushiba kwa mama, dingas a baba. Hey, wanna roll on my dingas a baba, Ushiba kwa mama, dingas a baba. Hey, alright, hey, alright, oh na na na.
Smoking craft and liquor, wanna say my bitch is zika. Mezana another lick, gonna ride with my mama sita. Gambina got the lick, mezana another sick. A friend man than other niggas. Wani, wani to know who this shit is like. Nani, nani and I to bang is like.
Yeah, tagi you babu. Tagi you babu.
Yeah,
tagi you babu.
Waka kwenye gia, nikisha waka masela na kanyagia. Tena mi waka na rupia, nikisha waka madem na kanyapia. Tena mi waka, mi waka, mi waka.
Touch, touch, touch.
By the way, hamnishtusi ya mkiwaka. By the way, hamnishtusi ya mkiwata. By the way, hamnishtusi ya mkinata. By the way, hamnishtusi ya mkirata.
By the way,
mwambie dadako anachoweka.
By the way,
anavodilu na nangu anajichoweka.
By the way,
mwambie wenzako mnachoweka.
By the way,
navopite nje zangu asichoweka. Mie wala, sina chuki nani laba. Mie wana,
tagi ubabu.
Mie wala, sina chuki binafs laba. Mie wana,
tagi ubabu.
Wana lulu na madinga za baba, Ushiba kwa mama, ndinga za baba.
Tagi ubabu.
Wana lulu na madinga za baba, Ushiba kwa mama, ndinga za baba.
Tagi ubabu.
Alright, yeah.
Oh,
yama we.
Alright,
oh na na na.
Alright, yeah.
Oh, yama we.
Alright, oh na na na.
Alright, yeah.
Oh, yama we.
Alright,
oh na na na.
Alright, yeah.
Alright,
oh na na na.
Mie wana, sina chuki nani laba. Mie wana,